iminkana waxa inooga xigaya gabadh aan la yaabo motivationkeeda meesha ay ka hesho awoodda raadinta waxbarashada halkanay timi high school diploma la timi college bay gashay bachelor bay qaatay iyadoo haddana intaa caruur korinaysa ama caruur dhalaysay ama caruur korinaysa equationka taa ku dar haddana markaa masteret I don't know imika inay doctorate kii waddo laakiin markii iigu dambeysay masteret bay dhamaysay ahayd waa faadumo macaw bacrina
been wanaagsan wuxuu ilaabeynaa ayay ahay hooyaan ahay ayeeyaan ahay waalbaan ahay eeddaan ahay wax walbaan ahay habeen wanaagsan mudanayaal i marwooyinba good evening ladies and gentlemen buona sera amici miei wax badan inaan ka hadlo ma rabo laakiin wax yar waxaan rabaa inaan taataabto waxbarashada napoleon bonaparte wuxuu yidhi adduunka maxaa u jeceshaa liir money soldi mar labaad maxaa u jeceshaa soldi money lacag mar saddexaad maxaa u jeceshaa soldi money lacag markii dambaa la yidhi maxaa saddexda goor u tiri lacag wuxuu yidhi coni soldi posso comprare tutto il mondo lacagta haddaan haysto adduunka oo dhan baan gadan karaa anigu taa waan beeneeyey anigu waxaan leeyahay maxaad jeceshahay haddii la yidhaho education mar labaad maxaad jeceshahay education mar saddexaad education so waan ku faraxsanahay galabtay awood ayaan u helay halkan boston intafaciyey intay la midna waa ka heli karaan waayo boston sidaad ogtihiin waa magaalooyinka ugu caansan xagga waxbarashada waxaan haysanaa mit harvard northeastern umass boston simonis oo jaamacooyin adduunka ugu waaweyn oo aad ku baran kartid lacag la-aan grant scholarship markaan waxbaranaya ilaa negro scholarship aan weydiistay aan ku helay hataa negro scholarship soo haddaad wax weydiisatid ood ilbaab walba qaraacatid waxbarasho waad helaysaa waan ku faraxsanahay jaamacadda gada laga dhisaayo waan taageeraynaa meel walboo laga dhisaayo bari hamar meeshay rabta ha noqoto diyaarna waxaan u nahay inaan garab istaagno habeen wanaagsan.